Tinibe studio Kalangu yande joine mitori mintaji sappo e joyi habaruji e fulfulde. Kori jagnalle mon Sumana Amadou jangantan habaruji di. Hawride duniyar do filla konde arto wonje tegol mbakaaji to ngenda Marrakech leydi Maroc no woni hore mudum. Filla jangirdeji e fawar joni hono nokku nyibaadi do filla konde arto cekke dum dum ngalando hala mudum. Engartan do filla konde arto to endam bangi leydi Madawa. Yewtere men pindina hande dartina filla golloobe gollirde di koye mudum en hara filla wonji tagol mbakaaji. Kori jagnalli amon fawar joni kenyan horejo nambi en horebe leyde kawrde dow to hawrinde duniyaru do filla ko jewto hono wonji tagol mbakaaji be ngadi nene ne kayni hono fawar jondu nyalande latinde de be ngadi jodo kalen kambe horebe leyde endan. Dun du konnan waddi ko fawara jondu konnan ni be kaali kulantaje kewde amma halaji mabbe fu be ngadi dum e do cuccuka fa wodi dum waddi ko faara ni bandi mi biyetedo Alassane Kouzi Mamadou o neldi en habaru o endan Oumar Hama firbe fulfulde
le balde didde hunde fu wada e der jodda kaale men laamibe be endan no don durwana laabi di koji der jeddire de dum woni ballaga mabbe ko be ngadi gam wallutide do bonjitaaki wakkatiji e kulle ko waddoto farleede Afrika de sadorma on woni noy be ngatta ko be jotto e jawdi ngattandi di do inda ma leede jaccitide de jabi ballaga do ko yaawi no wodi leede kande balle do ko yaawi sadorma to tawa e majjun sanne do dum laabi sariya darnaaka no haaniri ande nyalande jojjinama do inde leede Afrika der hawrinde de minister leede France kawjido laddeji e jaayi no mila yaadu yeso no wadan sanne.
Alors cette journée sert à mettre tout le monde d'accord
ande de nyalande no endan de himbe fu jodi njarrodiri e do kulle de fu jawdindindu wattaba joni on wala fu ko heddi sana tan banki leede Afrika jido filla fecciare hinno wada golle mum fa woda leede kanye company ji fu jettini aadi mu aadino on endam jawdindi to hanno jofu yowi no don sey tan leede Afrika e himbe Afrika kabaniya ngada sigilaji mudu e ngada golla mu hunde latake hunde lo bersane dun yahan bi yes
contente de voir ces résultats
do ya de jagola sara do ko darna fu no famoyte
nani wontiri kenyan fara yande sappo e go jamma wonton endani hono le region mo difa wuletengo amsa miri wo wono kiloji jeddi hakkunde mudum e to ite chettimari region mo difa nonni ton wonno ko faaro joni wolde wadi hakkunde hono faaro joni durobe e remobe dun ne kay neddo goto ma yimbe joni don ko barmi barme mawde sanne ben don waddamdu loktoro difa don enda gambata sawre ciagal majundu maire mo chettimari Jibril Malan Kalla o halni min do enda studio Kalangu wakati min non mo chalal o wi hon ton enda ni so geji jaram gam batte jojjinde hono hakkilu fukkingo noni fawar joni se ngardo filla bangi to ndu kondani hande de eno e ngardo mun sabu no tawa hono keddi ko wanno to enna fu e le jeddi di jabbi de ndan dum wonno walde wande fa nyimbe no gawdi do won ko mayi himbe ko to chapanta to ndu konna won ko nawni maybe du suka buri hewde e mabbe bangi du wona to enda region mo tawa departement mo madawa dum waddi ko fawar joni ndu kondani hono maire enda min kaldi e makko gam batte o famina himbe yalla noy wonno hakkilo ngo fukkori to enda bangi
ande asaji didi ne do wadi dum dudu leedi bangi joni mi doni alhamdulillah ko ay silti jam kuma dum netti der sire dum ittana duniya ko e do haraka dillo hakkunde bibbe waynaabe bibbe rewnobe der jonde sire bangi alhamdulillah ko mi yaha dede ko mi kuccitani kuma gomnati wadi kokari do wadi kore do wadi sensibilisation do haraka jonde jam ko wadi funi dum munya kuma e dum munyi haro be wadanaabe lahan wertin dewi joni do majjum sen ngi ani joni komi e do jonde jam de komin bangi surtout der sire bangi
o wonno nene ka Umaru Mahamadu Muhammad latido kan woni maire mo bangi wakati mo bandi min Musa Hassan landi mo har filla bangi ni waddi ciagal walde wande ni hakkure mobe durob yorno andur don hono himbe no gaydi do won ko ma yorno min kaldono jonda atalata go lewru novembre ciagal majjun non waddi ko faande ni hono gendral hore leedi men Niger Hajja Aissata Issoufou o waddi dokkal do inde hono faware jong fedde makko do hawji witende guri vi meilleur dum du konda ni be jaari ni himbe bangi ben endani be torro hewti be endan hono nyamri kanye faande gude e kulantaje godde gollitirde noni faware jondu kondani hawrinde jangobe lekko weten ISN fedde mudum mawde kandu fuddi murtere jande ko balde didi ciagal ni ko yorno andurbe ngadene le nyalal nyande du konda murtere hono jande den endan gam ɓe mbi ɓe jaroraki dow hono fawade jonde kono ƴartagol ngolngol no waɗe yaade e janngirdeji ɗum waɗama to enen zender kañum e maradi ɓe mbiɗi kon nan no han tawi ƴewtare waɗe dow filla jawdi mabɓe ɓe kalɓe kokke ndi dow ɗum wonko ɓe gaɗi nde ɗo murterdu kondam fawade jonde konda ni sene en daari har filla ko darto jande fawade joni har filla ko darto jande ndenene kayni jande e janggi noon nder leydi Niger en andi no ɗon no ñooga ñooga wala no yaaro no hanno ene woɗiri ɗum waddi ni ko fawade jonde konda ni hono joni oni hono fedde eten USND enda ni fuɗɗi murtere jande ko balɗe ɗiɗi on nanimi haali ɗum jonda hande nde enda fawade jonde konda ni hono ɓe mbi kulle ɗe enda fo bonƴitaki fewi seeɗa nder koɓe gooɓe ƴama yaade e gomnanti no tawa filla hono fawade joni cuuɗi l'école laatiɗi ñiɓama ama ñiɓira kana hono cekke ɗum ɗu konda ɓe mbi weela jangguino nder muɗum Allah Mariama Kenda yehi ton enda janngirde mawni wonto en Lazare.
Omtirgal fuu wala to neɗɗo wari CS Lazare kogol mum no nino yofi himɓe no tokkira ton no jawta ɗuɗal cuuɗi janngirde ɗen fuu huɗo gaɗira dow cuuɗi laso e jeɗɗi sappo e nayi ɗin fuu naatuɓe hikka janngirde ɗen janngata nder majji sappo e tati gom sukaaɓe cinquième goni nder majji ɓaani ko ɗum hokki ooda ngam naatude murtere janngoɓe gom dillay Ismail Cheibu no janngowo CS Lazare gomno o wi'i ko janngude nder tendeje ɗe no satti kettine ko o wi'ini
miɗo janga min ngala alluwal manngal ko janngirten nange du no haɗa neɗɗo yi'a baande windama joomu ndiyatta hunde foyi nden ne ɗum welay kam baa seɗɗa fawarde jondu min puɗɗa e
jangdekatudagezubomohakaga
kogol janngirde de huuɓay tendeje ɗen du gaɗaka no woɗiri ɗum woni ko ide saley ardiɗo fedde jinganore sukaaɓe janngirde de wi'i o wi'i du ko wakkati fuu bonande gom no wawi wari he maɓɓe kettine ko o wi'ini
cette année dansune classe il y a trois
itande hikka nde soruji taaɓe tati tan tawte ley cuuɗi janngirɗe ɗen tawi du nde suudi to janngete fuu hanana tawe sukaaɓe hemre ndey ko hannde ɓurta soruji tati ko tawte nder cuuɗi to janngirte ɗum baa ɗum noɗa jannginoɓe beltata ko ley naatol tendeje cekke ɗen ngam ɓurta métre gooto e feccere faa ha warde jo hannde ley janngirde Lazare nde no woodi rafi ko kuwol ngam no woodi sukaaɓe dogginoroɓe moteje no boɗiri ma ne yaroɓe sigari paɗɗa nder mum iɗum wawi wulude tendeje ɗen
hano no ide saley haaliri gomnati hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo wiino koɓe janngata nder tendeje kaden amma alkawal o yottinaka
non wontiri fawarja har filla jande ni waddi ko janngoɓe nannganoɓe ase ƴaɓɓiɗo to enɗa maradi wakkati moɓe ganno hono fande murtere koɓe mburti e dow laabi himɓe ɓen enɗa ni ɓe jofitama ɓe gonana janngoɓe sappo e jeegom kamɓe ɓe sappo e jeegom ɓe ni goto maɓɓe fuu hono ciitotoɗo mano wiyeteɗo procureur noddiɓe ƴantine keɓe lendete keɓe hettine keɓe kaali koɓe kalto fuu caggal wonno ko carɗo maɓɓe on enɗan wii no wajibi ɓe joofe caggal koɓe kaali ɗum amma bureau maɓɓe mawɗo on enɗan ni mo janngoɓe on enɗan ni ɓe mbi fawara jondu konda ɓe gaɗi jiidal hakkunde maɓɓe e fawara jondu konda ni hono neɗɗo latiɗo cawirteɗo keɗɗo e ministre kawjiɗo filla ko darto hono fawara jondu konda janggino no janngirdeji mawɗi o wi sa lawdu millioji jeɗɗi français fa kam woni ko wattete yaade e janngirdeji mawɗi ɗi fawara jondu konda ni maradi e fande zender eɗo enɗa galle ñemme hen nonni fawara joni ni ele habaruji no tawadu konda ni hono ko watto jannginoɓe jon o kay hono ko watto ujunaɗi ɗon ka e goni ko mburti subaka to enen doso gam batte wadde yaadu fa yetto to wite gouverneur a ɗum woni hono bureau gouverneur omo doso ɓe jeeya kana e les cause Niger kañum e fande sina sebe do hawritere muɗum en e pamra mumen golludugol pelle ɗiɗɗe enɗa nin aada ke gollida e dow filla ko darto hono tewtude hakkeji e yoltude kulantere jolniɗe hono fande jannginoɓe endan ene miccino ni wiyata kenani hono sina sebo kam wonno hono fedde jannginoɓe ligotoɓe kañum e golloɓe hono ministére hawjine filla jandeji pamari e hawtade e cause o enɗa kam won ko waɗi ndu yaadu noon ni fawara jondu konda ministre kawjiɗo filla ko darto ñibdiji e gaɗo laabi kandu yaari jahangal illa keñan région mo agades o ƴeewoy noyi woni no laawol ƴool tawayade arlitte e laabi goɗɗi gonno gollire saabu golle wonno waɗe ɗum du konda yiɗa kana waɗe fa gasa e dow filla ko darto agades sokoni fijo gaɗowo ngo endam amma ni ministre o tawi ni ono ƴuude tawayade agades laawol no laatigol tokkatako saabu wooɗa fewi seeɗa nenene kadi ɗum waddi ko fande bandimi Moussa Mamma yewdi e makko o haalani ɗum kanko ministre Kadi Abdoulaye
La route venant de Tawa jusqu'à Agadez, jusqu'à Arlit.
La wal juwal Tawa, Faya Agadez, Arlit, Bitengol, RTA, Notawda, Esador, Masane, Konim, Efu, Andi. Kowat imi lati do horeje sarusi kawji do fila nyibdi, mitoki la wangolo, famindo mi atampiri indi nipe fungo nja. Nomingodi kampaniji, gondi e gwale do fila labini. Nelne no tilsuno mitawa kampaniji din, ndergunu kuje den famiya, kwa pengoni, bengata gan kampaniji din, abada, njotinta adim. Nomingodi la wal toko le sahara, yuwa nder Niger, Algeri, Arlit, Asamaka. Kowat inde miwarti nyame, mindo mi holam, mwoy engo nangata gole, mwoy engo ngala nongolo.
La possibilité de dire ce que fait qui et quoi.
O wonno minister kaadi Abdoulaye Kawji do filla gado labe e nyibdiji jahangal makko tan da Agadez noni hande woni balle didi ko fawarjo ni murter gollal gollobe jaabe leedi Niger wam en gollale campagne leedi chinibite do CNPC dum woni wasobe karangi o enda ni tawa be gattanaade ko na bal tati murter de enda e be jamadu ko nani e be tewta ko to ko tawe ni jobdiji mabbe yewe fa wada mojjine gollal gal enda ni hono fawarde jondu ko ndan hono hunde fu wadaaka hande de enda do filama jum dum waddi ni ko fawarde joni ni jeddi me tedo Ibra Abdul Karim latir kany woni kalo do inde gollobbe enda do enda ni gallu nyame ko halni Asuman Sina Kani.
La grève a un succès encore.
Murtere de wadi fawadi mi haldi e bandirabe an tawabe der nokuje gollirde dem e bi murtere de tokkama min nodda ka fawarde joni hedde horebe company on e to lamugo fawarde jon e dum de ini e ko min jami jobda kalem amma ko nimbe kani pama kan woni horejo company ji on tawaka dom na ko asawi o ko warti den ne badum no holla ko company Basal Karanji biteda CNPCO e jungo godda tawano ne kwande horejo on wala don hunde fu wawta wadede fadu min kaba notede sayde o wari le nyame
il faudrait peut-être qu'il soit là à Niamey.
Jiro deren yade dolbe
mayna sorwa wadde birnin gawre
ketine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leedi Niger.
Nawan tiristiro kalangun ketino faano wodi jeddire ittande do filla ko ndarto hono gollobe gollal gollentereji lati no ndara filla demal gollireji didi ko nana mbiye gollirteji didi ko nana hono hunno ko lati ko himbe gonna ganna ko e mun en gam batte kay ndu waddude balla mu en yaade feccar duniya dum wona e dum watto en dan ni to ete pale do en dan ni pale mo noge genealogie do en gallu nyemen balle jewon ko hawrterde watto don en dan du kambe wadobe golleji be gaddi kulle mabbe de be golli e kulle gollitirde mabbe be kolli duniya faama kuma gombe gada caggal majjundu konda ni hono be kalani himbe fa wodi golle mabbe no yartube yewena ko na region jeta di fu di leydi meden Niger. Dum waddi ni ko fa war joni bandi min du konda ye foto e battu majjun seeda kam wona Habibu Garba o yewde mbi tedo Sofiani Boubacar latido goto e wadube golle de koy mudun en amma kanko do filo dur dugol e yoroji kany e faande ko darto wonji tagon mbakaaji nani no wadir golle makko ko halni Habibu Garba.
Nous sommes engagés dans l'environnement.
Minati duro do mo ladde misali duro do file daji no wodi gadoji duubi kemen nay ko sankito goddidu to boyi sankitaaki gatta lebbi sappo didi na lebbi laso min gadi to leda o hawrete otte midena godi du to leda kawrado o mujjinte fa himbe nawtoromo en puddi golle de ila lewru juillet on gi'i do leda mojjinaado non bawdo nawtorede der farmasiji min kebi du ho laare farmasiji laso e joy jabudi nawtorade leedaaji dimi mujjindi min fu min jowo na yejo ba goto tawaka kune amin leedi didu min je ko min garado mi milino tawde sukabe hano amin jom en kampaniji ko en waddube golle mu en kulli amma sukabe kewa sanni mido watta dane e sukabe ummatore leedi meden be nyemminami be gada kampaniji ko e mabbe gam gollal gomnati hana wakkati fugal heboto sadornam heppata amma dum fu hadami yarude yeso golle amin ko min pudda cede kejoray min sanni amma hande min kebi balla hoya neddo hi ardibe leedi meden dum du no sadorna amma funi dum hadami yaade yeso
que il faut jamais se décourager face à la difficulté.
Do dum won ko habaru me fulfulde tili hande de seni elen jonkamu e leedi hewtene jango la satnanto habaru je fulfulde me acci daw mbeta Asumana Sinaga batte wada habaru je hosankore mbalata jangwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum.